time of the day. Time for Radioactive with DJ Leo. Follow DJ Leo on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Leo Saha.
Sikete yule mwenyesha wivu, ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenza. Lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunza. Una dhambi lawama ulonipa mimi leo inaniuma. Fikira zako ziko vibaya za kudhani ya kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama. Yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona.
Ukadhana na kusaliti kutoka kwako na kuwa mimi na ye.
Mimi na yeye.
Kutokana na wako wivu ukatiliki kumwacha haji uwe.
Nini wa unatema bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa napenda kwee. Shajini na yote sababu ya kupenda. Hakuna walo kimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda. Yulani kupenda sana, minajua na mambo mengi mwafanya minanda. Testi wangu nilimpenda, umefanya paka sasa kajibuwa. Fikira zako ziko vibaya, kuzani ya kwamba ulitemu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, kesho tajibu nini kiyama. Kwa yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliyaona.
Ukadhana na kusaliti kutoka pako na kuwa mimi na ye.
Mimi na ye.
Kutokana na wako wivu ukatiliki kumwacha haji uwe.
Nini wa unatema bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa napenda kwe.
DJ Leo on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Leo Sa.
ready like Florida, may weather the storm, come and put it.
Time. wanna do. Tell me, baby girl, hey, I know I'm a line up. Yo, yo, if you really love me, let it flow, flow. And if you don't love me, let me go, go. What in the road, boy, I let you know, know that.
Sogea, karibu yangu mami na kunipa busu ye yeah. Diyo mana na kufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli ye yeah. Diyo mana na kufuata fuata kila unapokwenda kama nyota wewe wanga ni kwangu we malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga ni kwangu we malaika namba moja yeah baby usiwe na hofu baby
kwako nimedata data 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 baby kwako nimedata data 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 baby
kwako nimedata data data kwako nimedata data baby
kwako nimedata data 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 baby
you know say that me like the way my girl can walk it up back it up again to the rhythm and turn it up no for them a fly but you are the one me want because your heart everybody can see you got the new style you got the new look coffee waistline and you pretty like a rose you're not fi worry girl I take you to the top straight to the top the top you will see
kwako nimedata data 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 baby kwako nimedata data 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 baby
kwako nimedata data data kwako nimedata data baby
kwako nimedata data 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 data
baby it's that time of the day time for Radioactive with DJ Leo.
To you with all my passion. And girl, you know we got a lot of things in common. So let's act like you know we got sense. Late at night that you be calling me up, checking up on me, whether I'm alone or not. Girl, you know me better than that. And it ain't like you're making a start. Seen so many girlfriends divert. Seen so many girls mess with my heart. Now I'm turning on a new start. Tell me what you really ask for.
Experience a master at work, DJ Leo. Tables are his canvas, and his hands create the perfect masterpiece on the dance floor. It's DJ Leo.